Where were? Hey, yeah. Bad money, bad man.
Nimepoona mastaji tunalewa, kakapita kadem kamenelewa, kakaja faster bila kuchelewa. Ni mwezi disani nakosa hewa, kakauliza kama naitwa badesti, eti kakolazi kakodi hata gesti, cheti cha msingi nisiende na vesti, yani nisiwambia hata mabesti.
Asa sijui nikagonge nyagi au nikagonge bebe, sijui nikagonge banana au nikagonge yokozuna. Asa sijui nikagonge nyagi au nikagonge bebe, sijui nikagonge banana au nikagonge yokozuna.
Kakachana na mimi DJ, kakamfata mchapi wa kuasilei, sunajua na kulaga mashemeji. Shemeji we,
na mwana akuvunga kaunga, akachukua namba kabonga, akukacha salama kabonda, akabonda kwa jini kanyunda.
Asa sijui nikagonge nyagi au nikagonge bebe, sijui nikagonge banana au nikagonge yokozuna. Asa sijui nikagonge nyagi au nikagonge bebe, sijui nikagonge banana au nikagonge yokozuna.
Na kwa machizi boti badimani, aka kamanzi sijui kanani, kana pita pita badimani, aka kamanzi hivi kanani. Mbona kama kila mtu yupo splaga, badi swagi yupo, boya KB nawe upo, Lady Mondi naye kumbe yupo.
Asa sijui nikagonge nyagi au nikagonge bebe, sijui nikagonge banana au nikagonge yokozuna. Asa sijui nikagonge nyagi au nikagonge bebe, sijui nikagonge banana au nikagonge yokozuna.
Hii ndo ile ambayo machizi boti wanaluka nayo. Tunakwenda ki badman, it's your boy badman, badest badman.